yasse omusiguze wa mukyala we ayitibwa Lubega Bisan ate n'alekanga atemye n'eyali mukyala we ayitibwa Muwoza Koridina nga bano batuuze be Wanda LC1 mu Kibuga Sub-County mu Kiboga District. Omukyala gwe baatemye omukono ali mu ddwaliro ekkulu e Kiboga okufuna obujjanjabi ate nga omulambo tumaze ogwekebejja ne tugukwasa ab'enganda okweyongera n'ebyamaziika naye ng'omwami ono yasobodde n'ottutwala eri ejjambiya gye yakozesezza mu kikolwa kino naye ng'okunoonyereza ku kyagenda mu.